downloaded from ilovezedmusic.com.
Lelo mubili ulakana, sambili sheni fion fuilio kuba, mwele sawandi. Kuku kabila inenda kabila, lelo shishiba apalubana, tungululeni mukwikala kwandi.
Umupashiwandi hula kabila, lelo mubili hula kana, sambili sheni ifyo mfilo kuba, mwele sawandi.
Kukabila inenda
kabila,
lelo shishiba
apaluma.
Shipulaine no kulala ngafita bofya muchalo no kuchesha nda chesha ukuchelo kufya kuchalichi echintu chimoine nabelesha lelo kufya kuchalo nine
Umupashiwandi hula kabila, lelo mubili hula kana, sambili sheni ifyo fuilo kuba, mwele sawandi.
Kukabila inenda
kabila,
lelo shishiba na kwata inenda lama ichi samumano kuisekesha ndalaba ineno kutotela lesa uampele ngavati tucheshe mubwalwa ndomfabwino ineno kuchesha ngavati Cheshe mu mapepo, nishina mu mala muadama.
Umupashiwandi hula kabila, lelo mubili hula kana, sambili sheni ifyo fuido kuma, mwele sawandi.
Kukabila inenda
Lelo shishiba apaluma, kukululeni mukwikala kwandi, mumweo wandi.
Kwandi ne kuchalichi mfwaya bakanshi kebwino lelo umutima wandi walitondo bala utubungwe tonse pachalichi nalingila inenda bomba lelo umutima wandi walitondo bala
umupashiwandi hula kabila lelo mubili hula kana sambili sheni ifyo fuido kuma
shishiba
lelo shishiba apanuba leli mukwikala kwani mumweo wani
mwele sawandi ngafweni umupashi wandi witondobala njikalile mucheni chenu Bantu ndi mwana wenu Bene amenso yako mupashi Kuti mone ifya wama Nisendwane fya muchalo Bantu ndi mwana Mwele sawandi
Mwele sawandi Ngafweni Kumupashi wani Nile mucheni chenu Bantu ndi mwana
Benyamenso
yako mupashi Kutimone ifya wama Nisendwa nefya muchalo
She wandi witondobala njikalile mucheni chenu Bantu ndi mwana wenu Benyamenso yako mupashi
Downloaded from ilovezmusic.com